ukirudi kingfisher kwa glass. Chuku 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 nifanya ni blush. Today, today, he gonna give all love to me. Today, hatulali, he gonna give all love to me. Turn the side, turn the side, turn the side. Shuka down, shuka down, shuka down. Kachiri, kachiri, sada, kachiri, kachiri, sada, kachiri, kachiri, sada, kachiri. I love you, mama, way I love you. I love you, mama, way I love you. You love me, I love you. You love me, I love you. Kachiri, kachiri, kachiri doti, kachiri. Mme wangu kasafiri, tena tenda siri siri. Kufanya kazi kwa waziri, na zawadi ya hariri. Ataniletea kakiri. Pero, pero, he gonna give all of it to me. Pero, si machero, he gonna give all of it to me. Pero, pero, he gonna give all of it to me. Pero, si machero, he gonna give all of it to me. Kachiri, kachiri, I love you, mama. Dania Greenhouse Records. Ha ha ha. Nisijari ya bunibwage kwa noiza.